السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وبعد، matenda amalungi era amajjuvu ga Allahu tabaraka wataala. Tumusaba Allah seebyengera n'emirembe nabbaffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah tumusaba atere baraka mu buwangaazi bwaffe obusigaddeyo, era nga tumulaajanira, tumwegayirira atusonyiwe byonna bye tumusobezza mu buwangaazi bwaffe bwe twakawangaala mu byebbeeyi omuntu byagenda okusinkagana nabyo. Allah tabaraka wataala kwe kumusanga ng'alimu abo Allah be yasonyiwa mu byebbeeyi omuntu kyagenda okusinkagana nakyo Allah tabaraka wataala ng'alimu abo Allah be yasonyiwa. Ama amazambi getukola yatulaganyisa Allah n'atugamba nti faman yaamal mithqala dharratin khaira yarahu, inna lijja maaso ga Allah tabaraka wataala ng'ayinayo omulimu omulungi naye nga gulinga mithqala dharra, gulinga bwolaba entonji. Ombaka yagamba nti Allah yagamba nti yarahu, yani yarahu yauma alqiyama. Ate waman yamal mithqala dharratin sharra wakadhalika, naalifira ku zambi nga teyenenyezza kulyo nga bwebatugamba abavunzi ba Qur'an, naafa nga teyenenyezza ku zambi eryo newelibeera nga liribeera ttono nga bwolaba entonji. Allah tabaraka wataala yagamba nti yarahu. Emirimu gyaffe emirungi wakadhalika n'emirimu emibi, ebyo nno mwana wattu Allah tagenda kuteeba buteebi nti ono egije gyali mingi oba gyali mitono. Allah wawadaa almizan, Allah agenda kuleeta mizaani yauma alqiyama oba gyeri kwagenda okutuuza emirimu gy'abaddu. Naye fa amma man thaqulat mawaazinuhu, Allah gwalipima emirimu gye ku mizaani, emirimu emirungi egyo ne gizitowa. Nas'alu llah salamata wal afiya. Naye Allah yagamba nti waman thaqulat mawaazinuhu, alidda mu maaso ga Allah nga mizaani ezitoye olw'obuyitivu bw'emirimu emirungi gy'alina. Ombaka Allah yagamba nti fahuwa fi ishatin radiya, agenda kubeera ku maishi, agenda kubeera ku buwangaazi obwesiimisa, agenda kufuna obulamu obweyagaza. Fi ishatin radiya, bulamu bwakwesiima mujjana. Nagamba nti wa amma man khaffat mawaazinu, ataalidda mu maaso ga Allah nga mizaani ewewuse tekuliiko mirimu mirungi, amazambi mangi kuyo, Allah yagamba nti fa ummuhu hawiya, mwana wattu mwama woyo muliro, mama woyo muliro. Kyovula baliya nkola y'abalongofu abatusooka ka Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, era kyatulamira n'atugamba nti hasibu anfusakum qabla an tuhasab, buli omu wootuukanga ku swala ya magharibi ng'eno otuuse ku swalaati al-ishaa'i obudde buwungedde, twala omutawaana weebale keberamukko adhikaari sabaha walmasaa, kumakya n'oleggula adhikaari nazisomye, Qur'ani yange ey'okumakya basi, ejjuzu yange nagisomye ey'olunaku. Buli kaseera weekeberamu swala eza sunna osaddeyo mmeka, eswala za jamaa nsaddaaseyokko olwaleero, qiyaami llayli nayimiriddeko ekiro, al amru bil ma'rufi wannahyu anil munkari, naziiza ku mize emibi nenagirya ku mpisa ennungi. Bwe batyo abalongofu abaatusooka bwe batyo bwe baawangaala era ne babeera ng'obulamu bwabwe bwonna mwana wattu bwali kukweteekerateekera kusinkagana Allahu tabaraka wataala. Ne mu ebyo biiznillah, Allah obaolyawo kwanaayisiriza okubeera nti emirimu gyaffe girongooka, okwettanira okutuula fi majalisi dhikiri, okutuula fi majalisi adhikiri, okutuulako mu bifo bye basomesezaamu eddiini, okutuulako mu durus baina al maghrib wal isha, enteekateeka mu masajidi mweri tutuleko mbife byo batujukanye omutima guno Allah yagukola nga gwo buli kaseera la amaratun bisu'i buli kaseera gulagira muntu kukola bibi kujemera Allah kola madhambi naye buli wotulako ebasomeseza tuhyi alqulub kira muso omutima omutima gufuna obulamu ne gufuna takwa ne gufuna amahabba eri Allah tabaraka wa taala eri sunna gubeera gululunkana buli kaseera okukola emirimu emirungi ala bidhikirillahi tatumainnu alqulub naye emitima egyo okufuna obulungi obwo kutuula mu bifo byebasomeseza ngera bwolaba thabata fi lhadith omubaka yagamba nti manhumani la yashbaani manhumani la yashbaani abantu abayonta ba miteeka ebiri tebakkuta oba abantu abawankawanka ba miteeka ebiri bano tebakkuta omubaka nagamba nti manhumun fi dduniya awankanira wankanira edduniya ye takkuta abaagazi b'edduniya tebakkuta obusanga bwafuna nti kati riziki eri mu vanira ng'ateekawo vanira waba wakayitawo omwezi nga nti kati vanira yagudde akatale mulime payini ng'afubutukira emiti gya payini ate buga muti gwa payini gukulya emyaka etaano ng'agumiikiriza ssebo ngayo eka ngayiwako payini nga luliba olwo ndiryamu ssente agenda okujjabo ati nti ha ate amanda mumanda muli sente agava engoma nga naye atandika amanda buli kaseera aba atega ombaka yagamba nti manhumani la yashbaani abayonta ba mirundi ebiri tebakkuta abaagazi b'edduniya tebakkuta olaba batuuse n'okuginoonya fi masiyati llah baginoonyeza mu kujeemera Allah baddubala emize gya bisiya kuwanka dduniya ombaka n'agamba nti wamanhumun n'omuntu awankawanka naye ng'ekimuwansawansa fil ilimu omuyonta wa irimu takkuta bwava mu ddaruso eno ayagala atulemu eno bw'asoma ekitabo ekyo ayagala asome kino bwawulira nti seekano gundi asomesa ayagala atuule eno omusanga buli kaseera muyonta buli kaseera ayagala kunywa ku juisi wa imu kubanga buzibu ki bwe balina abange baakomba ku bwomerevu bwa irimu omusanga ku ssimu ng'asoma mujjaamu abantu bali mu mboozi banywa politics ayinayo akatabo kasoma ka dhikaari katabo ka hadithi katono byapositinga irimu abaddu batuuka n'obbagamba ebigambo ebinene nti naye kati mmwe munyumiddwa obulamu egy'emyaka musibye mu ddaruso buli kaseera kusomesa obutaaza sekadirisa mmwe muli awo ebyokulya mubijjawa buli kaseera bwaba tasomesa abakyala asomesa ddarusu ayinayo eyabaana simanya ayina ddarusu eri kapeeka ate si oba bakola bati bawangaala batya abo bano bannanyini dduniya obwomerevu bwabwe mu dduniya ate bano obwomerevu obwo baabufuna mu irimu irimu eyina ladha eyina sweetness abamu baatuuka n'okwetundako engoye mu balongoofu abaatusooka twabirabako wano mu ddarusu yaffe nga batikkira wano abayizi be twalaba ba bukhari nga batunda engoye bagende bafune irimu omulayi yatunda kasolya kanju n'akatunda agenda afune fees agenda asome ajja kuyiya ajja kukazaawo ng'akomyewo baakomba ku bwomerevu bwa irimu tebwabaleka kyekimu ne ba ahlu dduniya bwe batyo bafaanana omusanga ayiye musaayi tafuddeeyo avuga emmotoka ennene bayingidde ebisiyaga ayagala mmotoka nnene obabbye obasse hakadha yaishuun kati wali khilaafu enjawulo wakati w'abantu abayonta ba irimu n'abayonta b'edduniya tusaba Allah tabaraka wa taala ateeke mu bayonta b'edduniya omanyi omu yagamba nti la alamu ahad sinaayo muntu yenna gwe mmanyi mu balongoofu abaatusooka nga yafunvubira ku dduniya eno olufunvubira olw'amaanyi n'afuna akhira yagamba siina gwe mmanyi oba imaamu ahmad bwe baseerabidde n'agamba ate siinaayo bangi nnyo be mmanyi mu baasooka abaafunvubira ku akhira Allah n'abawa n'edduniya ng'obwongo bwabwe hammu yali akhira Allah n'abawa ebi edduniya nejja ng'ebagoba misinde naye yagamba siina be mmanyiyo baafunvubira ku dduniya eno ne bafuna akhira era bamanyiza bafunye edduniya naye bangi mu be mmanyi mu baatusooka abalongoofu nga baafunvubira nga hammu yaabwe buli kye bakola bakinoonyaamu akhira Allah n'abawa edduniya n'abawa n'akhira. mpera za mirundi ebiri amagoba ga mirundi ebiri so abange akhira ebirenga akbar hammina nga kwe kuwanka wanka kokofu kunene buli kaseera kutula kwe basomeseza nembeera efaanana bwetu ne mwebyo beteekeddwa okussaako essira abange nga tunoonya akhira ennungi okulongoosa enzikiriza zaffe mu allahu tabaraka wataala yeddarusu yaffe eno gye tuli mu kusomamu mu kitabo kya mukadde waffe sheikh abdurahman ibrahim mukisa wafaqahu llah wahafidhahu llah allah amukuume era ayongere n'omumuluŋŋamya eri obulungi bwonna mu bigambo n'ebikolwa eri umma eno wakadhalika ne bamasheikhe baffe abalala bonna batuwandiikidde ebitabo bya ilmu nyongere bakubiriza mukkirize ekigambo kino kiddiŋŋanenga mu mbeera yobakkubiriza abange tugule ebitabo bino tunoonye ebitabo bino tubisome babituwandiikidde tubijjuze mu mayumba gaffe si mujjuzo bujjuzo bali nga tubigulya abaana baffe babisome abaana baffe bali mu siniya 6 omuddu osanga omwana ali mu siniya 6 asobola okusoma oluganda bali akola n'oluganda mu subjects ezo ezeri ku sekendi mugulye ekitabo kino omugambe kitusomesenga mwewaka ajja genda afuna amahabba g'okusomesa ilmu bal abamu bakoze ne idaadi abamu bakoze thanawi omwana waine yamala idaadi yamala thanawi yamala sabia mulerere mu bitabo bino omugambe nti naguzeyo ekitabo kino naye njagala okisomesenga ewaka allah tabaraka wataala neniya ennungi eyo gyoyina omwana ono ajja genda amuzuukusa yeekubiriza yekka ayina okusomesa maama ayina okusomesa taata ogenda okola nga ne taata naye ayinayo kike kyabayisaamu ewaka ne maama naye ayinayo ekitala ekyaswala kyabayisaamu ewaka abalongofu bwe tebaalera abaana tarusiik okurasaha al aqidatu salima enzikiriza entuufu mu maka gaabwe baabeeranga n'okusomesa durusu mu maka gaabwe durusu mu maka gaabwe hatta ahadith hadith mbaka yagamba nti nze ebimu wenamanyiranga amayumba gaba ansar bamuhajirina naye ba ansar mbaka yagamba nti nayitanga ku mayumba ngaenyumba gyempulira omuli abali mu kusoma Qur'ani abasoma namanyanga nti enju mu nyumba zaba ansar ng'ebiro byabwe owulyanga enjuki mu nju bali mu kusoma bali mu kusoma ilmu abaagazi ba ilmu ewaka ilmu kudduuka ilmu bwabeera mu tijaara ilmu abamu batuuka ne batuuka n'olaba nti waliwo irimu weetasaana ekigambo allah kye yatugamba nti udkhulu fi ssirimi kaafa kubeera nti enkolayo yonna nsiraamu ate enkola yonna teyinza kubeera nsiraamu okugjako ng'ebadde buniya ala ilmu ezimbiddwa ku irimu ezimbiddwa alal ilmu kubanga omukkiriza ensuubula ye ilmu okuyingira kwa katale irimu ayina edduwa yaawo ava ewaka irimu ayina edduwa yaawo akomyewo ewaka irimu ayambala engoye irimu okulyako irimu okwebakaka irimu adhikaari weeziryawo ez'okwebaka obuwangazi bw'omukkiriza bwonna ilmu obuwangazi bw'omukkiriza bwonna ilmu bwe batyo bwebawangaala allah n'ateeka baraka mu bulamu bwabwe so ebitabo bino bannange tubigule tubiteeke mu mayumba abakyala bebisome abaana kiteekewo gambe katabani ku nsomesangayo erinnya lya allah limu kale mu P7 kasobola okusoma oluganda kakwate ekitabo ekirimu amannya ga allah matuufu kakusomesa erinnya lya allah n'amakulu ge baateekako olu sheikh yatuwandiikira ekitabo ky'amannya ga allah amalungi oyita sheikh zakiyu ekitabo kye twalinako waneeno burhan zakiyu yawandiika ekitabo kya amannya ga allah 10 afuna amannya ga allah 99 nga bawandiika erinnya mu luarabu luganda nekye litegeeza n'obujulizi kulyo aya mweriyo oba hadith nesekabusa n'awandiikayo masha allah omwana akulenga amanya amannya ga allah ne bamanya amannya g'abakulu b'ebika bamanya amannya g'abakulu b'obusolya bamanya amannya g'abakulu bakojja abakongozi kojja gw'omulaga taswana kwaziina si kibye mumulaga naye ate ayinayo ebyebbeeyi byasobola okuwangala ng'akolaki nga aba abamanye kale naye min baabi lfaida ate bano bamunyweza nnyo n'omuganyulamu fi dduniya wal akhira so ebitabo bino bannaye tubisome era tubisomese baimaamu babisomese mu masaajid nga bw'asoma okutuuka ku biri eby'oluwarabu bino bya masheikh ba sheikh idirisa bano bya bamiru bizito bya lulimi lwarabu tusookere ku bino abaziini tulina kusookera ku bino tujja mpola 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 funa ekitabo kyo baada alasiri noyisaamu peji baada almagharibi noyisaamu baada alisha noyisaamu wallahi birimu ilimu ebitabo bino birimu irimu naam nastamiru min haithu waqafna omuwandiisi ono hafidhahu llah akyatunnyonnyola shiriki omunene naye mu mbeera eya arububiya abantu olugatta lwe bagatta ku allah tabaraka wataala mu mbeera eya al uluhiya afwan rububiya twamulaba ne tumumala ama twagamba nti atawhid al uluhiya kyeki kwe kwawula allah mu ngeri y'omusinza ahsan ifradu llahi bil ibada oba tawhidu llahi bil ibada au bi jami'i anwa'i al ibada kibaita al uluhiya kwe kwawula allah tabaraka wataala mukumusinza amakulu nga gwetukolera byonna ebitegeeza okukola ki okumusinza naam ebikola bwetugamba al ibada okusinza allah kulimu ebigambo kulimu ebikola it's a combination of two things mulimu actions and words mulimu ebigambo nebiki nebikola ebyonna ibada nga bwebeera nagamba nti subhanallah subhanallah okukusinza allah bidhikiri ama okuyimirira mu swala ekyo kikola attawaafu bilbait okwetolola kaaba ekyo kikola ama twagamba nti bwebabeera baleeta taarifu ya ibada batugamba nti ismu ljamiu lyerinnya erikuŋŋaanya ecombination likuŋŋaanya bino wammanga likulli ma yuhibuhu llahu wayardaahu erinnya erikuŋŋaanya oba kigambo ekitegeeza ebyonna allah byayagala wayardaahu tutera okugamba nti byasiima awo nno waliwo ku nsobi kitegeeza wayardaahu kiba kitegeeza byeyasiima okubeera nga tumusinza nabyo allah yatulondera ebyo tumusinza nabyo okubeera byeyatulondera okubeera nti ekyo mukikola muba munsinzizza kyebayita allah okubeera nti yakisiima ekyo tumusinze nakyo tekitegeeza nti bwe tukikola n'akisiima la kuba kyangu nnyo kukikola ng'olabanga ekirungi naye nga tekirimu ebyo allah byakola ki byasiima kiteekeddwa okubeera nga kirimu ebyo allah bye yasiima okuba nti tumusinza nabyo kategerekese nga allah bwe yasiima n'atuwa amannya ag'okumuyita tomuyiyizayo linnya muyita ago ge yakola ki ge yasiima okubeera nti tugamuyita kategerekese amira abubakar we nange entuya gyontunuulidde olinga atali nange allah ayina ebitendo sifat ayina ebitendo byeyeetenda nabyo ebyo bitendo bye yasiima okubeera nti tumusinza nabyo kati al ibada linnya eribuna eri ebyo byonna allah byayagala era bye yasiima okubeera nti bye tumusinza nabyo si kabona kategerekese min al aqwali mulimu ebigambo afwan min al aqwali mulimu ebigambo yes wal a'mali mulimu ebikolwa adh-dhahira ebirabwako wal batina nebitakolaki ebitalabwako ng'omuntu wanaakola fikir atafakkur omuntu n'abeerawo n'afumiitiriza kuku n'atunulira enjuba oba atunulidde oba mwezi neyeewuunya mulimu nago omutima nga gwama subhanallah allah walidde eggulu eryo eyo ibada kirimu ebyo allah byayagala nga mu aya allah gye yagamba waleyogera ku balongoofu abaatusooka oba embeera ebitendo by'abalongoofu si abaatusooka n'abalijja yatafakkaruuna fi khalqi samawaati wal ardi bafumiitiriza ku ngeri allah he created the heaven the earth engeri allah gye yatondamu ensi gye yatondamu eggulu yatafakkaruuna fi khalqi samawaati wal ardi bamaliriza bagamba nti rabbana ma khalaqta hadha batina allah teyabitonda butonzi lwa butali teyatonda butonzi fa ayina ensonga lwaki yabitonda yabitonda tubitunuye tubitegeere kategeerekese so mukusinza allah tabaraka wataala tumusinza oba kituzzayo kukwawula Allah, okusinza kutuzzayo ku tauhid, ne tubeeranga Allah tumugulumiza mu mbeera za mirundi emeka? Arububiya, ne tumunywezawo Allah mu bwomuwe n'ebyo byonna ebitegeeza obulezi bwe ebikolwa bye, nga teriya bikola okujjako kye bayita rububiya, ng'okugaba rizika, okugaba obulamu, okuwonya n'ebirala ebifaanana bwe bityo, ebitwabiraba. Amma al uluhiya, awo nawo ne tunywezawo Allah yekka mu byonna ebitegeeza okusinza, nga tubikolera Allah yekka, tetusharaka naye muntu yenna mu mbeera zonna. Kyobula weewunya bahujjaji abashiriki, weewunya bahujjaji, omuntu agenda mu hijja nadda n'akola shiriki, naye nga bagenda okukola hijja bagenda balabba labbaik allahumma labbaik labbaik Allah la sharika lak labbaik la sharika lak, nyanukudde Allah wange nyanukudde, labbaik Allah la sharika lak, Allah togattwako labbaik, nyanukudde Allah. Ayogera ebyo nga alina irizi, agenda okwogera ebyo nga ssaalo nga alina ensawo y'abalongo, alina ekiggwa, akubuzaabuza nti si ssabo. Kanti obusiraamu bwagaana ssabo, naye ekiggwa tekirina ki? Naye nga ekiggwa ly'essabo ly'ekika, akosa obugambo bwo okubuzaabuza, naye agenda okugyayo mutwe nga haaji eyakola ku hijja mu 2024, 2023, 2017, nga ye mukongozi w'ekika, naye yaliko ku Kaaba ng'agamba Allah nti labbaika allahumma labbaik labbaik allahu la sharika lak labbaik, nyanukudde Allah la sharika lak labbaik, Allah togattwako nyanukudde. Omuntu n'atakomaawo oye nagwa mu tauhid al uluhiya, kusinza Allah n'okukola hijja, okwetoola Kaaba, asafa asai baina safa wal marwa, okuddukira ku safa ne marwa, oye na tauhid, kunyweza Allah, kumunywezako uluhiya, abadde babeera batandika abali mu umura, abali mu hijja, bamala okwetuula waneeno Kaaba, asaddeyo rakabbiri waleero ku maqamu Ibrahim, ekiddaka alina okugenda yeetoole ku Safa ne Marwa emirundi 7. Naye oba otandika okwetoolola oyogole dduweeno la ilaha inna Allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, noddamu n'ogamba nti la ilaha inna Allah anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al ahzaba wahdahu. Emirundi ezo n'omala n'okkirya, n'ogenda ku Marwa n'ogiddamu emirundi esatu, n'okomawo ku Safa buli mulundi gw'ojja esatu, wakati awo w'osabirawo Allah, nodda eri nodda eno, nodda eri nodda eno, ebigambo byonna byayogera tauhid. Nam okkirizibwa, okkirizibwa era obutabo obwo babugabaawo, bawazzaawo obutabo obwo obuliko dalailu za hijja ne umra, kubanga abantu abamu yuzo tukali n'obyerabira, kati obutabo babugabaawo, naye osanga omuddu ssebo seeka seeka omukubi w'ekitabo yagenze mu hijja ne mu umra, naye akutte akatabo alimugamba Allah nti la ilaha inna Allah wahdahu la sharika lak, la ilaha inna Allah teri asinza mbanyini bwakusinzibwa, wahdahu la sharika lak, aliomu Allah tagattwako. Naye naava ku hijja najja eno n'agaba oluzaalo, n'agamba nti mugabi wa luzaalo, naye abadde eri seeka omukubi w'ekitabo ku hijja ku umra ng'agamba Allah nti la sharika lak lahu lmulku, obufuzi bwe, wa lahu lhamdu, matenda amajjuvu atendereza okutendereza okujjuvwa, matenda amajjuvu gage, wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah ayina obusobozi ku buli nsonga yonna, ku buli nsonga yonna. Naye ate bw'avaayo eno n'adda mu bantu agamba abantu nti kunu ibadalli min dunillah, musinzenze ate mufo ky'okusinza Allah, akoola abantu bagabira emikisa eyabadde ku Kaaba, akoola abantu bawa enzaalo, mukyala wo yanoba mukomyawo, omusajja yakuleka mu nju mu nnaku bbiri akomawo akomawo akunoonya, abantu bali mu bulamu obwo, naye bw'akomawo abantu ate ne beeyongera mu ssabo lye anti asamira mu Luwarabu. Wali owaseeka wafe oli yavudde ku hijja, omusomi w'edduwa Kakongoliro, musamize yabadde ku Kaaba, lwaki Allah yamukkiriza n'agenda ku Kaaba yeyongera obujulizi bwagenda okumwokya nabwo nga Allah bwe yateekako ba Abu Jahali ne basamirira okwo ne bawangalira ba Abu Jahali babazalira ku Kaaba awo wennyini mu Makka nga basajja ba famire ya kitiibwa wa Quraish ne wallahi tawhidi gwe baali balina oli asoose wa uluhiya lam yadkhuluhum fi lislam tebayingiza busiraamu wa rububiya kanyamberege we yali ba Abu Jahali ba Abu Talib banu ba Abdallah tata wa Nabi Muhammad mama we Amina awo bonna kanyamberege waali ali ku uluhiya bal wala insa'altahum bo babuuzanga nti man khalaqa as-samawati wal ard bajja kugamba nti Allah Abu Jahali nga bamubuuza nti man khalaqa as-samawati wal ard Allah yatona ensi neggula mumanyi nti Allah man yunajjikum fil barri wal bahri Allah ani abataasa okuba ku lukalu ne ku mazzi man yudabbiru al amru bo babuuza ebyo webite ebyo ani atonyesa enkuba ani ameza ebimera ani abawo ensolo engamiya nga bagamba Allah Allah nga bakikakasa nti Allah nga bakikakasa Allah temujjukira kisa eya Abraha bwe yajja okulumba Kaaba ekigambo kye bamugamba nti era musajja yamugamba nti bw'oba ogenda kulumba Kaaba ya Allah nze kkiriza nsooke ngobeyo abantu bange naye nkakasa nannyini w'enju eyo agenda gitaasa nannyini w'enju eyo agenda gikola ki agenda gitaasa rububiya naye bwe baatuukanga okusala ebisolo ng'ate basalira masanamu la hawla wala quwwata illa billah bwe baatuukanga okuvuunama yasjuduna lil asnam nga bavuunamira masanamu bwe baatuukanga atawafu bil bait betulanga Kaaba ohum uriyana nga bali bwereere nga boogera mannya ga masanamu bwe yafunanga ekizibu bakoola laata uzza manaata agudde mu uluhiya rububiya alinga ategeera Allah kyova olaba baali bategeera Allah mu mbeera ya rububiya ne bagwa mu uluhiya bo bennyini baatuuka okugamba nti gana amasanamu balubaale baffe bano betuyina ma nabuduhum si betusinza illa liqarribuna ila Allahi zulfa tubayitiramu kututuusa waani Allah nabakosuka weweru weddiini entuufu hadithi endala basahaba baali bakayagana awo embeera gye baaliko mu jahiliya nega nti naye mbaka ebintu byotugamba ffe nga Allah tafe Allah nga twayitumukkiriza Allah nga twayitumumanyi bawulidde rububiya ombaka kyava ababuuza nti abange bakatonda bamwabo bwe babaziyiza ebyokulya oba babeera babaziyiza ensonga yonna nga Allah agikkiriza temubagondera bwe babaziyizanga temwateekanga mu nkola ne mweziyizaako naga nti bala ate bwe babalagiranga temwassanga mu nkola ne bagamba nti bala ombaka n'abagamba nti ekyo kyennyini kibayita okusinza ebyo bimwali musinza mu bukyamu midunillah ekibayita okusinza ama bananyini tawhid abaziyiza abalagira ye Allah bana tawhid abaziyiza abalagira ye Allah mudabbiru al-amr Allah ya shara'a yatuwa mateeka gatekeddwa okuwangalyako kyobula Allah mu aya mu yagamba nabbi nti thumma ja'alnaka ala shari'ati min al-amr fattabi'aha Muhammadi nkwadde amateeka okuva mu biragiro byange ng'oba ogoberera nkwadde ebyokulya obitegedde ebyokunywa obitegedde ennyambala ogitegedde Allah muwa obulamu bw'ateekeddwa okuwangalirako ebiri halaali abimugambye ebiri haramu abimugambye ensinza agimugambye fattabi'aha namugamba nti wala tattabi' ahwaha alladhina la ya'lamun togobere entegeera y'abasamize abatalina kye bamanyi innahum la yughni anka min allahi shay'a tibaina kibagaina kugasa maaso ga allah muayina la allah nagamba am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din oba abantu abo bainayo bakatonda abalala batali allah ababawa ebyokukola mu ddiini ababubulya ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala ebiri halaali ebiri haramu ngati allah amaze okubalagira Allah namayizanga abayise siba siramu. Yagamba nti inna alladhina kafaru, mazima ddala, inna kunyweza kakasiza ddala, inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin. Allah yaleete emiteeko ebiri ng'abayita bakafiri baamala okumuwakanya, min ahli alkitab wal mushrikin, n'abo abasalawo okugattako Allah, abasinze ebitali Allah. Ne Allah yagamba nti fi naari jahannam, kyoto kya Allah kyabalinzizza basinga abaffe mwe bali, mulimu bakitaffe, mulimu bataata baffe abato, nga tata Yesu sappule eri wano, sappule eri wano. Ne buli omutula bwoti anti grace, n'olyanga omutima gukaaba ate nga naye bwakusaasira, ng'olabira ddala ateebedde mu kyoto kya Allah, naye nga mukyala mugonvu akubye ne kasenga nti Abubakari oli bulungi, bweberawo embeera embi oŋŋamba temusirika baana bange, lwako ffe tetuli basiraamu ne ffe bamu, ffenna tusinza Katonda omu. Yesu byawukanamu katono, akatono akaako akakatono ako butwa, ekkubo lye limu. Murako muyita Allah, ffe ne tumuyita Yezu, naye ffenna tusinza Katonda ali omu. Bino byamadiini kwawukanamukko katono, akakatono ako akakatono. We wali okwawula wakati w'abo mu muliro n'ab'omujjana. Shiriki tekitegeeza kuba nti okoze mungi oba omukoledde emyaka mingi. Obulabe bwa shiriki ne bwojjanga oguluba ne tawhidi okumala emyaka 88, 89, omwaka ogw'ekikumi wokonera akalimi ne kakona mu kikumi pa n'okola shiriki, Allah akuguba mu busiraamu n'obeeranga atabubeerangamu emyaka 88, 99, 98 gy'omaze emabega. Shiriki ne w'omukoledda kiika emu asazaamu emirimu gy'okoledde emyaka 7 okumanya butwa, butwanga ne bw'oba okombye ne bw'obunyiza buwunyiriza bukutta. Omuntu n'akola shiriki azze asinza Allah okumala emyaka 99, n'akola shiriki nga bamuggyamu omwoyo ku ssaawa esebenega, oh, nfiridde ku ddiini y'abakitange ey'okusamira. Obusiraamu tebutulira ku muwendo gwa hijja z'akoze, mukyere gw'abadde alinsa abantu mu Ramadan, mizikiti gy'azimbye, baana baweredde bamulekwa, bannamandu baalabiridde, abaana abakutte Quran, ebyo byonna obusiraamu tebuddamu kutunulayo. Afiridde ku shiriki byonna Allah ng'asazaamu, Allah ng'asazaamu. Abange, shiriki kiri mu bintu byeteekeddwa okubeera nti twekesa emyoyo gyaffe n'okwegendereza ennyo. Mwebyo sheikh tugenda kukiraba, mwebyo sheikh bye yatuwa mu tawhid al uluhiya byeteekeddwa okwegendereza mu kwawula Allah tabaraka wataala mu mbeera ya uluhiya. Addua twakirebe mu darusu yaffe yawedde, nagaa nti wassala wassala obutagatta ku Allah tabaraka wataala mu mbeera y'esswala. Era abantu basanga basala esswala nga gy'osala ya dhuhuri asri magharibi, naye ng'agisalira kabbuli, kabbuli ng'ali ku kabbuli oba byonna. Lwaki swala byonna ebikolebwa mu swala, assujud warruku'u walkhushu'u walkhudu'u, ebyo byonna ebitegeeza swala, toteekeddwa kikolera mulala yenna okuggyako Allah. Abasaala naye ng'asaalira kabbuli, si kusaalira mufu, kabbuli ya waliyu nga gy'asaba nga bw'obeera mu swala. Neyewetambwa ati ng'atuuse ku kabbuli eyo nga bw'ogenda ku ruku, abala n'avuunama nga bw'ogenda ku sujudu mu swala, naye ng'akikolera kabbuli, ali ku malaalo g'akikolera. Oyo shiriki, oyo shiriki. Ky'ova olaba waliwo ekigambo ekinene inda alfuqaha, eri abamanyi baffe ku nsonga y'okufukamira, okufukamira abamanyi balaba, era nga kyekigambo nze ŋŋanze kyentebenkera nakyo nti okufukamira bakiraba nti wasiira ila shiriki.
kuba erituusa omuntu kuki ebikolwa ebyo 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 bavuunama abamu kali kyezimu kugulumiza taata naafukamira naamukomba ebigere naamukomba ebi akotujja kalaba sekadisa yagenda okukanoonyaka kanakawano wekati simanyi tu ne wano wekali yembuuza ya wano akoona wano ne wano naye bahthi ya imamu yanarajjaha kiriwo ekituufu kiriwo ekitali abange ebiyungo byaffe okubimenyako mu mbeera ey'okugulumiza ekitonde oba okoze ensobi okugulumiza nga bw'ogulumizani allahu tabaraka wa taala ekitawaanya abantu ku nsonga y'okufukamira amasala ago gali ku bigambo ebi okufukamira n'okufukaamirira okufukamira kukkirizibwa naye okufukaamirira awe wali ettabu kye bayita okufukaamira kukikolera muntu okufukaamirira oba okikoledde muki okikoledde muntu awe wali ekigambo ekiki ama wootudde kati awe wenna mufukamidde bw'oba oli emmere ofukamira otuulako mu ddiiro n'ofukamira ishikaal weeri mubamanyi naddala mu bbaabu ennene mu mulyango gwa aqiida kufukaamirira kufukaamirira yali jaaberi ibuni abdillah bwe baseerabidde alina gye yava omubaka gye yeyamutumye naye agenda okuvaayo ng'abantu baayo bwe babeera babuuza abanene baabwe bwe babeera bababuuza ng'ajja ew'omukulu w'ekika n'akola bw'ati mukategedde ako ng'akaaba Nigeria aka igwe n'abachina naye nabbi omusajja yajja kati nabbi naalaba omusajja ono haditha etujja kufuna amatini gaayo mumaaso eyo sahabi ono bwe yakomawo gye yali amutumye okukola daawa bwe yajja n'amutuukako na ya rasulllah salaamu aleikum naagiramu bw'ati kwowe tamukko katono bw'oti anti ani babikola bakola balooya naye bwe yajja omusajja ono n'akolamu bw'ati mbaka kyava amugamba nti eshaada ekyo ki n'amugamba nti gye mbadde yenna musajja babadde babuuza abanene baabwe naye naffe gwe munene waffe njagadde naawe nkakkoleremu ombaka namugamba tokiddamu ombaka yagaa tokikola abakula baffe abeeyala mu ttaka ne tutakomaawo abamu tutuuka n'okugwawo n'ogweno n'otunula eno n'otunula n'eno n'ovaawo ng'owaga agundegunde ebyo ebyo anti gwe kasita ogira bwoti ogenze mubali ombaka bagambye yimirira bulungi buli woogiramu bwoti olina ekkubo ly'okutta eddene oba okutta ekkubo ddene so ebigambo bingi naye ng'ekigambo arrajih indi kyentebenkera nakyo nanze tebanfukaamirira omukyala tanfukaamirira omwana tanfukaamirira era naye sikikola era naye akimanyi fenna twakkaanya ku ekyo era ndi mutebenkevu nnyo ndi musanyufu nnyo sikinaamu yadde nti tampadde ekitiibwa bingi byakola ebiraga nti ampa ekitiibwa sekyo nze nga nze kyentebenkera nakyo so aswala okusaala kuteekeddwa kuba kwani kwa allah tabaraka wa taala bal yagamba ibrahim inna salaati wa nusuki wa mahyaya wa mamaati lillahi rabbilalamin lillahi rabbilalamin inna salaati okusaala kwange okusinza kwange wa nusuki okusala kwange ebisolo wa mahyaya obulamu bwange wa mamaati okufa kwange lillah bya allah tabaraka wa taala teryabiinako mugabo ebyo bya allah so abange uluhiya ono tumwegendereze ebintu bingi ebizze mu byobuwangwa n'ennono naye si bintu tebitera kuba byangu nnyo kuva mu bifo byabaddu tebitera
Chovula mbaka ya guluba na bewe emyaka kumineji. Ngembe ba mugamba ba juu ya baga ntisebo. Evi abu wangu wa biafenen nono. Katifinga tushikola angaba kuraishi. Ata la ganyi. Baga ntualwe zenga aye ganti. Aba kuraishi wa mchisiga leko. Ezebu na ya ayuhannasu. Ya ayuhaladzina amanu. Wabange mwabasa zewne mukiriza Allah. Chino mchirie. Emamba halala ntayiba mulie. Nabosa, bosa akuwasa. Ebanga lya malanga kitawo si ya muzaala. Si mama o. Kalungi na kalule. Nani awo nakasujja. Si mwana wa taata o. Tali mubachala bali ombaka Allah tabaraka wa taala msurati nisa. Hurimat alaykum umma. Eh naleta ba mama naleta ba baganda ba mama ba fe naleta miteka wa Allah jereta Allah nanga ntawo bali haramu jemuli abasigadde muowe abange uluhia wanu wasingo kubere ebizibu amba ne wobuza jajja jumba nti ani ameza lumonde kweka zokuga amanti rubale ne mutima gwachi manyi nti Allah nti Allah abashiri kuba kimanyi nti Allah yatonye senkuba yazibye obudde nabukeesa bakimanyi ne yakuluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim munda bakimanyi era gwa mubuza ani agenda okutta buza amiri ebuyego amiri simanya wa baita wa tenu mukisoba bano bakawumpuli ebuyego buza bigere erwero bakimanyi babemba musota kabaka ganda bamutula kongo bakimanyita Allah yabawadde obulamu era yagenda obatta neboogera birala nga n'emitima gikakasa birala abange tulongose kye bayita enzikiriza al uluhiya wanu wasinga okubeera ekigambo ekinene wanu omulokola akimanyi Katonda yamutonda era Katonda God era kimanyi amwadde obulamu naye tebwatuuka okusaba asaba Yesu era ganti lye kkubo n'amazima n'obulamu toyinza kutuuka wa Katonda oli omu okujjako ng'oyise mu Yesu naagwa obweru w'eddiini entuufu Allah tabaraka wa taala gyamwagaza so abange shiriki ayonoona obulamu bw'omuntu ayonoona enkomerero y'omuntu agenda kusiraanya nannyini we mu kyoto kya Allah tabaraka wa taala twegendereza ebintu ebimu ebize oba ebitukuze nga tulanga bya buwangwa n'ennono kasita kijja nga kikhalafa shari'a ya Allah awo tetulina kuteesa konna atufuga ye Allah atuwadde obulamu ye Allah atuwadde okussa okulaba okutegeera atuzuukusa ne twebaka ye Allah sebo naye tusooke tulowooze nnyo ffe nga abagisu tugamba tugamba ne kale ne Allah ina kyagamba mumula batutwale kiriwa idha qada Allah wa rasulahu amran Allah wa bala mudde Allah gati ma kana lil mu'minina buri a lil mu'minin wala mu'minatin Allah gante kiriyo te kisoboka eriyo mukirizo omusajja no mukirizo omuchala idha qada Allah wa bala mudde ku nsonga yonna no mubakawe ayakuna lahumul khiyara okuleta wendabe endala yonna wabule kigambo kyabwe okumanya banywa tauhidi n'ababukale emitima ne bamatira Allah wabwe ne bamukkiriza n'abasensera Allah bwayogera bagamba nti sami'na wa ata'na Allah tuulidde tugonze emamba katujirie endiga ewooma Allah ogambye eri halali ng'ate gwe wagitonda katulya endiga ng'ate gye tweddira hakadha yaishun so tulongoosewo wano waliwo obulwadde bunene wano ku uluhiya waliwo obulwadde bunene bakadde baffe bangi banyiize ne batuuka n'okuvuma abawalimu nobba kwongera ebigambo ebinene olw'okwogera ku uluhiya naddala mu mbeera ey'okusamira gyebenyigiddemu ng'ekontana ne uluhiya abaana bazze okwonoona eddiini mwagala kutujja ku bya buwangwa obusiraamu bwatusanga n'ebyaffe abaddu ne batuuka sebo okuteekawo debate ennene nti ebyobuwangwa n'eddiini ki ekyasooka
abasiraamu abaseeka bagamba ebyobuwangwa n'eddiini ki ekyasooka anti tulina ebintu bibiri waliwo ekyasooka mu nsi muno nga tonnabakubaawo waliwo ekyasooka mu bwongo bwo waliwo mu bwongo bwo ekyasooka naye ate waliwo ekyasooka ekituufu nga tonnaba nakuba mu nsi muno diini Allah diini ya Allah eyatandikawo ensi eno n'eggulu aslan Allah okutonda ensi eno n'eggulu kuhakaka tauhid kunyweza nzikiriza shaitani nejjanga ewa abantu enzikiriza ez'enjawulo omuli obusamize omuli okuzi okuwangaya ku mbeera ey'ebyobuwangwa n'ennono ekontana n'amateeka ga Allah tabaraka wa taala so muddu takuwanga entegeera eyo nti ebyobuwangwa ebyakola ki abazimbidde ku ntegeera abaatusooka gye baalimu abayambalanga embugo abalina entegeera nti eyasooka mu nsi muno kintu ne mukyala w'ennambi nga balina mukoddomi waabwe bamuyita walumbe ne mukoddomi kayiikuuzi ono n'anyiiga n'ali abaana b'ono n'addayo ku kima obulo ono n'amukwatirayo katemba afaanana bw'atyo mboozi ze baanyumyanga nga bali ku malwa bukedde ku makyanga leero nzikiriza mu bantu abantu bagiwangaaliddeko ye Allah yagamba nti inni jailu fil ardi khalifa ensi eno agitandikawo gwe yasooka okussaamu adamu alaihi salatu wassalaamu si kintu si nnambi la abanga enzikiriza ruhiya tusaba Allah atulongoose naye wallahi Allah yagamba nti wama yuminu aktharuhum billah illa wahum mushrikuun abantu abasinga tebakkiriza Allah wallahi abantu abasinga bagattako Allah ekyakyogera yamanye ebiri mu bifo byaffe yatutonda abantu bashiriku n'enkofiira n'olwalabu lwabwe n'essigira zaabwe okujjako Allah baasaasidde okujjako Allah baasaasidde buli omu afeeyo ataase enzikiriza ye nga yeegobako byonna ebitegeeza okugatta ku Allahu tabaraka wa taala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته